You're so fine, I'm glad you're mine. Kukupenda zaidi hivi mimi sidhani kani.